chidaka chidaka ichameshi chamanzi ya moyo ngana mwe chidaka chidaka ichameshi chamanzi ya moyo chamanzi ya moyo ngana mwe chidaka chidaka ichameshi you got that energy 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 energy. Give me guarantee. My girl, kupeseka na wewe ni happy day. Hili munga ni friendly day. Munga chabe, wedding day. Olo chabe ni holiday. Kupeseka na wewe ni holiday. Ni wa definition ya marriage. Umani chita ya guarantee. My girl,
producer run like a thief on a police chase.